asulubiwe, mfalme wa Wayahudi asulubiwe. Pazia la hekalu lilipopasuka, akaliondoa agano la mwanzo na kulisimamisha agano jipya, yani damu yake. Akasema, imekwisha, imekwisha, imekwisha. Giza likaifunika dunia, mwana wa Mungu kakata roho msalabani. Na alfajiri na mapema siku ya tatu, kaburi liko wazi, kaburi liko wazi.
Sasa yuko hai mkombozi wangu, mimi na wewe. Sasa yuko hai.
Fuka watu wameshuhudia, tetemeko lilipiga, walinzi wakaogopa. Malaika alishuka kuliviringisha jiwe.
Ni kweli
Mwokozi amefufuka. Ni kweli amefufuka, watu wameshuhudia, tetemeko lilipiga, walinzi wakaogopa. Malaika alishuka kuliviringisha jiwe.
Ni kweli
Mwokozi amefufuka.
Jiwe limeviringishwa, jiwe limeondolewa, Mwana wa Mungu amefufuka. Mauti imeshindwa, kaburi limeshindwa, na adui naye ameshindwa. Jiwe limeviringishwa, jiwe limeondolewa, Mwana wa Mungu amefufuka. Mauti imeshindwa, kaburi limeshindwa, na adui naye ameshindwa.
Yeye anayekuja tena mara ya pili, kuwafufua waliolala kwa jina lake, wapate kuishi tena maisha ya umilele.
Ni kweli
Mwokozi waja tena. Yeye anayekuja tena mara ya pili, kuwafufua waliolala kwa jina lake, wapate kuishi tena maisha ya umilele.
Ni kweli
Mwokozi waja tena.
Jiwe limeviringishwa, jiwe limeondolewa, Mwana wa Mungu amefufuka. Mauti imeshindwa, kaburi limeshindwa, na adui naye ameshindwa. Jiwe limeviringishwa, jiwe limeondolewa, Mwana wa Mungu amefufuka. Mauti imeshindwa, kaburi limeshindwa, na adui naye ameshindwa. Jiwe limeviringishwa, jiwe limeondolewa, Mwana wa Mungu amefufuka.
Jiwe limeviringishwa, jiwe limeondolewa, Mwana wa Mungu amefufuka.
milele. Yu hai, yu hai, yu hai. Yu hai milele.
Yu hai milele. Christ is risen and he lives eternally.